So, Dylan, if you had a choice of going back to one of the ages you ever lived, or in future to one of the ages you will ever live, which one would you choose and which specific age would it be?
Say I'm 23 years. The age I'll choose is the age when I was in high school because I had the
You had the
best.
time.
I haven't even had the best time in campus the way I had in high
What
school.
are you gonna do?
High school gym when anything na nibamba.
Lakini wewe
Kuna
ulikuwa
funky after funky.
kiguna njia. Yaani kila wewe na capto. Wewe mbona tukuita capto leo?
Captain na kumpara is very happy.
No, you know he actually told me that we, to invite for the next one. Tutam invite for the next one.
Namwambia tupe siku kwa fridge juu sasa si atuweze mpea siku. Namwambia you just give us your day.
Married
Ukisha
man. Let's get serious. If you had to go back to one of the, it would be back when you were in high school. Jutu ya wasichana.
Strategy, I was
Hell
channel.
is waiting for you.
I think in that school I was the best. Nilikuwa my class kwanza walikuwa wameninamia, though captain alikuwa amenibeat, but
Yeah.
nilikuwa like we were just like sindo kusema.
Another Thursday, another pod date. My name is Kemei.
How are you
Happy
doing?
end month day.
Happy end month. Oh, October has been so sweet.
End month
What
is a
a
fika,
month.
bruh.
What a month. My friends always always text them on end. I always text them end month.
Salaried friends.
My
Si wewe ni
salary
salaried
friend.
friend wangu. See you.
Watch a
My
mchezo.
phone number is 07.
Watch a mchezo. My friends, this is the time I always text you. Now, I know you've been busy. I've been giving you time
To look for
to
the
have
money.
peace of mind. This is the time now I come in.
Anyway, but how has life been recently?
It has been awesome.
October imekuaje?
It has been awesome.
Imekuwa fiti?
I've loved this month since it started.
Pesa imekuaje? Pesa inaingia maingi?
Hey, pesa na imeingia hiyo October mahali kwa zile za
Dylan, kwani unatoa wapi do? Sisi tunang'ang'ana El Nino jua.
El Nino iko wow, mali niko kwanza where I stay ni kama niko coast.
Lakini wewe si uko kwa Wakamba, what do you expect?
I wasn't
You guys
expecting to
are
be that hot.
No, it's always hot. This
It's
is
so
kutoka
hot.
ukianza tu
And
Mombasa
if
hapa
I
hivi.
see hot, unaona uko kwetu site naweza
Kuna jua saizi.
Ah, sasa kuna jua. Hakuna jua, but site kwa tunaongea sasa hivi ukikume sweat.
Wow.
It's so hot.
But I understand. Enyewe, juu, mi hata najua, I go to my cousin's place, uko Ngong Road. Huku wa baridi, but nikikuja huku, unaweza kabila sweater. Uko you can't ikifika masaa
You can't.
zingine.
Unaona hata mimi nikiwa Ngong Road. Ningeenda nafika kwetu imenyesha na jua ina ijanyesha.
Unashindwa what's going on. Lakini nini naendeleanga huko? Nyinyi mko country nyingine Ngong Road?
Ngong Road now was just I think juu labda iko karibu na Kikuyu. Na Kikuyu unaweza Kikuyu venye kuanga na mvua 24/7.
Ni kama Kericho. It's
Hey.
like going back to Kericho.
Yeah.
Anyway, so today's topic is lit. Hey. Aya. So let me explain first where the topic came from. So, see, I have told you last week I had a family event. My
Yes.
a small cousin had her birthday.
Yes.
So now her sister, we were having a conversation.
Yes.
And she was telling me, "Auntie, oh, join me. I'm tired of being a child. I want to get to your age and get the freedom you want and
Yes.
all of that."
Yeah.
And she's a teenager. And I'm like, "Child, relax.
You know my life.
Relax.
You know how I struggle."
What? Do you know that right now I am
You
thinking
remind me
of
there's a time my brother mdogo alikuwa anasema ati I'm his mentor.
You're like
kidogo ni kufe. That was the shock of my life.
But you know,
ati,
remember
kwanza nikamwengage kwa zile za brother wako la zaitu. Mbona umesema hivyo? Ati huo unaona ngumbe kumejibamba and you're still a good boy. Hata kuna mtu anajuanga like
hauvuti bangi.
Hey, like
like
you're such a good boy kwa campus ujaharibika.
Yes,
because
innocent
I'm
you.
so innocent. Thank you so
Yeah,
much. And I was like, I'm so good at playing safe.
But imagine at ukiwa high school suku unatamani kuingia campus, all of those things, all the
There's nothing much sweet about campus.
Yeah, very true. Especially about adulting. Hata yetu si campus. Tumeshamaliza campus. It's adulting. But now, we're having that conversation and I told her, me, if I was to go back, I would even wish I was your age. And nijibambe, ni enjoy where I am. Because most of the time, wewe ni teenager, unaanza kutamani kumaliza shule. Ukishamaliza shule, unatamani kuolewa. Ukishaolewa, unatamani, as in hata uwe jienjoy mahali
ukiwa
uko.
Mtoto venye tuko watoto wenye maanko zetu walikuwa wanatupea do.
Unapewa ma snacks, madhi yake kama kutoka place
ambayo. Those money were too much na shanga mnatumia. I'm like.
We will talk let me even introduce the topic. So, today we're going to be talking about the difference between my 19 year old self and my 20 something. We are in our early 20s. So, 19 year old self ilikuwa ile time ndio tumeingia kampo, tumemaliza high school. Sasa ebu you as an 18 year old ulikuwa wapi? What are you doing with your life?
I was 19 years old, ulikuwa first year.
Ulikuwa first year? How was life then?
Life was not so hard.
Mimi acha nikwambie kwanza hiyo
time. Life was so sweet. I wasn't kwanza acha niseme you can advance me kuna disadvantage.
Yeah.
Mimi nilikuwa naona by then life was so sweet.
Yeah.
Kwanza nilikuwa natumiwa pesa weekly.
Ai manze, mimi let me tell you, unajua nilikuwa natumiwa pesa ngapi weekly? 3 Gs. 3, hiyo ni minus.
Kwani wewe ni wa Uhuru family?
Let me tell you.
Jesus, Lord, na mimi nilikuwa nakusema yangu hata sisemi tena.
Ujue, hiyo 3 Gs rent ilishalipwa, shopping ilishafanywa at the start of the month. Everything. Hii 3 Gs ni jua nitafanyia nini na siku anajua nitafanyia nini. Na ilikuwa inaisha, sielewi aje. Right now, bra, mimi ukinipe hiyo 3000, wewe ni Messiah, Jesus Christ. What do you want?
Oh God, I'm like the emperor, the conqueror, the champion, the lion.
He's here.
3000. Unaweza nifanya nipote wiki kwa nyumba.
Unaweza muuliza, do you want your feet washed?
Like,
do you want, what like, do you want?
What do you want?
Mr.
Are
President.
Are you okay?
Nani wana kusumbua? Nani wana kusumbua?
3,000. And then, by then, this money was too much for us.
It was too much for me.
Juhu, paka nilikuwa na apple, jipeleka paka na jitreat.
Mi nilikuwa naenda KFC, breakfast, bro.
Mi nilikuwa na shangambona watu wanakule kwa kibanda.
Kwa mandeni nani? Nilikuwa na odali
globo. No, this is what even I don't do nowadays.
And what you ordering? Eh, bra, we una overdo. So, you can order globo.
Just, like, I was tired since this kiko enadi kibanda, kukula, kale klabu. For first year.
Hey, me want your leg. Okay, me, I wasn't that bougie.
Sai. Meza tembea. 20 kilometers kutafuta kibanda inauza chapo maragu ya 50 bob.
Oh, nyinyi mlikuwa, unajua sisi shule tukuwa tunauziwa 20 bob chapo maragu.
Oh my god.
Yeah.
Chapo ngapi?
Chapo moja.
Mbili.
Chapo mbili, 20 bob. Si ni chapo na supu katakata.
Ah, wachana na hiyo na marmaragwe si niseme ni mbao, chapo ni 10, sema hiyo mbili.
Hiyo 40 bob. Alafu chetu ni kwa pia kulikuwa na madhe fulani alikuwa anapikanga rice, waru, cabbage alikuwa anakuzia 35 bob.
Hey, yeah, imagine. Yeah, 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 yeah.
Alafu ukinunua avocado,
biashara yake inaweza boma hiyo wewe.
Ukinunua avocado inakuja 45 bob.
Wow.
So tulikuwa tunanunua avocado sisi watu wawili hivi inakuja 40 bob, food yote nimekula hadi avocado. Hiyo ni rice. Woi, akiwa mama abarikiwa mahali alikoni. Mimi amenishikilia kampa. Alafu akakuja akafunga tukielekea kumaliza shule. Anyway, ni sawa tu.
Lakini anapata kuna pasta.
Hey, but you, me, hey, tulikuwa tunakula soft. Nakuru is quite cheap. To see divert to the topic.
But it's a city nowadays. Iko imekuwa city by
the way. Yeah, but unajua Nakuru imekuwa a hub of investors. Pesa ina circulate before it was a city. So that's why. Unajua kuna wakikuyu. And the way kikuyus are aggressive with money. So when it comes to finances, what has changed now that you're 20 something?
When I was
19.
When I was 19.
Uliko unatumia do mingi.
Unatumia do mingi. Nilikuwa na make sure hizo do imeisha before ni teachers zingine.
Very true.
Nilikuwa na make sure zimeisha before ni, like I didn't know even what was to save. Ni nini?
Saving is what?
What
are you saying?
I think even my friends wako wanajua ku save ni nini.
Imagine it's everything, it's everyone. You're 19 unaanza kufikiria ku save, bra.
Nilikuwa pesa ama acha tuseme my dad amenitumia 2000 per week. Alafu anko yangu from there akanitumia 0-2000. Naambia babangu nimetumia 2000 so ata relax. Usinitumie tena. Like I was, let me say I was so careless in.
You are ignorant money. With money.
Ignorant is the word. I was ignorant.
Right now?
Right now.
Hata hiyo watoe tu hiyo zero ya mwisho akupe 200.
Sasa mtu wa Bolt aliniweza mtu wa Bolt akaniambia ni muongeze 20 bob.
Karibu muaibu. hebu mwambie bro.
Nilikuwa nimepanda hiyo bolt.
Tusipimane.
Nimepanda hiyo bolt.
Aha.
Uh-huh. Wacha kwanza there's a time I chatted with yangu. The same nimechukua chibeka akapanda mlima model ya bolt na yangu. Ilikuwa one I think 120.
Aha.
120. So nimempeleka amepanda boda direct. So mimi sina engage wheel. Umsame ni engage akaniambia ili kuja ngapi? Asini kama imekuja 120. Chibeka wale kwa shapanda kwa boda. Umsa kasema, "Ai hapana ongeza iko 200." Chibeka hata kusikia mara mbili. Alishuka kwa boda niko zile za Mbona mna boda kashtuka? Ako zile za
madam nini?
Madam sungoje hata kidogo.
Ujui jo.
Kama ni 200 way enda tu.
Ai wonangi excuse yeti. Ni ngoje hadi 6 jioni na 6 jioni fare ni 80 bob na naweza panda 50 bob 3. Ni dikoje.
Ama PSC ama unaweza kaa hadi 8 ama 7 kwa panda 30 bob.
30 bob kwani unaenda wapi Dylan?
Unajua nikiwa kwa nikiishi ingi pale.
Oh, uko ngongo.
Niko lazima tasa kitengela tai hapa. Uende hata 6. Uende wapi ni haso bado.
Aki lakini ize ni wanze. Aya, away from fire. Ata mimi saizi, I would say my finances. I've had imebidi nijifundishe kumanage. Kwa sababu, wa? It's not that easy. Mzazi sikuizi unamambia kutumia pesa na kutumia 300 unajuliza. Nifanyia nini sasa shwali? Now, the next thing we're going to talk is love. Love and relationships.
Before then, there's a time you make tisha pesa juzi. Nikatumwa 330.
Hadi ya kutoa.
Kwanza hadi ya kutoa na ile kwangu. Kidogo mama wangu akafuata naye huko na tena. Sikia baba yako amekutumia pesa. Hata ni keso ya credit.
Unamwona unamuliza pesa gani?
Ngozeleza. Unajua amenitumia ngapi? Kwani amenitumia ngapi? Si 300.
Hiyo ni mbona?
Kwani pesa mingi? Kwani ni kidogo? Mama wangu ananiuliza hivi. Ati kwani ni kidogo? Naona kwa ni 300.
Ufanyia nini? By the way, unajua ni fare yako ya kwenda na kurudi.
Kurudi in a day.
Na unde smocha.
Iza
manze.
Love.
Iza manze. I know love and relationships. What is the difference?
Mbona unapenda
kukuletea historia ya love? No, let me just speak for myself. When I was 19, I was dating someone who was manipulative. Gajam jungi story, but siku kwa na fox wa Nakuru. But because of him, really saw wa Nakuru. So, when I was 19, I was innocent, ignorant when it comes to love. So I took in a lot of bullshit, a lot of crap. Right now, kuna vitu zingine I can't take in. At you start telling me at sijui, don't you love me? Why are you not calling me? Why are you not taking me? Just go, enda to home. Mimi usiniambie.
Then you sure you love me.
Musiniambie, wewe utapendwa na Mungu ati why have you not saved my name as you? Kwani jina yako ni nini? Si jina yako ni hiyo ID.
Yeah, the problem is you know, I pale before tulikuwa tunasema walikuwa na save mtu. Na baby mpaka una card ile padlock, emoji ya padlock umeifunga.
Look
at key. Look kuna padlock na key umeifunga.
Now. Alafu umeka ile love iko na arrow hivi.
Nowadays. Joy.
Joy kemeu nini?
Kwa sababu jina za ID. Kwa sababu usiwe mtu na jina zote jina zako mbili.
Alafu akianza unamuza kwani hizo si jina zako? Ama excuse unaitwa baby kwa ID.
Baby wasana pia walishaka mkumake peace nayo.
Although me I would don't call me that, but it's fine, you can save me that. I don't care. But usiniite hivyo. Unaanza je kuniita Joy.
Akuita nini babe?
Get a name. Usiniite hizo majina za mahusiano. Mera
mistake kuita nanga hizo jina za baby.
Asa kale jina bana, you are allowed to.
No. Mimi kama kama nishaanza kumuita mom tu.
Ati mom.
Eh.
Ati tumia mamako hii podcast please.
Ngoja nianza kumuita mom na kuzungumza kwa hi.
Ati mom.
Ati mom. Hi mom.
Tunaongelelea mama yako hapa, si ndio?
No. Mpaka nikuzote mama house ya day.
You have gone below the bar. Unaona ile yenye bar ndio hii. Wewe umeenda huko jongomeo.
Ndio ile koko bar. Lebe si baba. Sio ndio kisipo bado na rabu tako chidi yako kichat. Forgive me please. Let one of our mama kitu accidentati. Uko wapi? Ndio kamwambia niko kazi. Kamwambia tutapatana. Ndema kamwambia siko sure. Kamwambia ni sawa. Si ununue lunch basi. Ndema kamwambia si ununue lunch basi. Mwanaume akamuuliza mimi ama wewe?
wanaume wameamua
if bad bad. I was like, I almost told him shake my hand ya kumaka kumbe ni conversation ya kile event.
Wow.
Alafu hizo conversation tumekuwa kita na maswiti.
Mimi nakwambia, mimi nimekumbukadi kulikuwa na scenario yenye nilimwambia ati no me we are done nini kwa simu kwa call, akaniambia ati no me I will not hang up until turudiane. Kijana alikaa po 3 hours innocently loving. So is it, so now what to go now? Oh no, what to go now, Kinadila?
Where did those men, there's a friend of mine, pia mia likuwa niambia diach, ati walikosa nanga na chali yake, ati alikuwa nampigia anakata. Anampigia alikata, alisema, nilikuwa nakol tu anakata. Na make sure tu anakol, alisema alikol 200 times. Like mpaka kenda cho, anambia beshtake shikaendele.
What?
Yeah, and I was like, hey, it's love.
Haukumbuki zile, ama nye wewe kupitia that.
Love was so powerful.
Wewe kupitia that stage ya kutumiana my emojis, alafu napata 120 messages and red. You didn't do that?
I kapta ki screenshots jame tumana msichana zi 300 messages kule ni emojis, wata amekua kitap.
Sasa, me used to do, but now for messages, yangu likuwa, hi, how are you? Babe, nini?
Me, I did so. Hi, how are you?
Enye, tumetoka, kwa, tumetoka
jangomeo. Ati mtabuja apata zi messages ako ni 60.
We've done a lot. Right now, can you do that?
I won't.
I can't. I'm too busy for that.
Love emoji at a squeeze is a problem.
Hey, for who? Love emoji for who? Is that your real name?
It's a problem. What's up for real name? Ada kwambia mtu, "How are you, darling?" And for that emoji.
Unless ni la kucheka.
Yes, excuse me. Like kucheka na ime serve the purpose.
Ama kuna flani yenye inakaa hivi. Sijui kama umejua.
Iyo
mwenye mwagika.
Yeah, I know that one. Ama unamia mtu, hi. Unamufatiliana. Ya kuwevu.
Ama ya kupigia makofi. Me, I think ukienda kwa emoji zangu, ni ya kucheka, ndio number one.
Mina, follow... when I'm single, I can use any emoji. Kama, nimeza kupost sign, taika tu emoji ya white, ya mapenzi, ya love ya white. Ama nikia yellow, ama nikia green. Like, Dylan, I don't even care anymore.
You are the streets. You are the streets.
Why?
How are you single? Last time
I don't even know how I'm single, but I just always end up being single. I don't know if I'm the problem in the relationship.
You are the problem.
Or girls are the problem in the relationship.
Or maybe
they... Or my ladies are the problem, but my mom told me I might be the problem.
Anyway, but on friendship. The difference between when you
are... I have made a lot of friends.
Right now?
When I was 19, on my birthday... Walikuwa naniandikia paragraphs kadha.
What? Tulikuwa tunapostiana.
Paragraphs kadha, good health, good life.
May the
TML,
Lord.
May the Lord shower you with blessings.
You are full of vigor. You are a blessed man.
When I was 19, the way, when I was, because when I was done at some form, unakumbwa venye mtu wake kupost kwa status. Una screenshot, una post kwa status. Unafukazila za, thank you, Joy. Love you.
Thank you, darling.
Mugina meni post pia. I'm so sweet. Thank
such
you.
A sweet girl.
Nowadays, birthdays, when I'm not that serious, you just post yourself and you don't care.
Why am I even... Me, I can't... Nowadays, I don't even post my friends. Unless it's Instagram, I will repost.
You really do it. That's on Instagram.
But WhatsApp, on my status, I am not doing that.
Me, now, Nilika, I think nowadays, I've just made my status to be mostly for business organizations.
Yeah.
Or important events.
It's very true. I think it also depends with the people
and
who are around you.
I think what I just
you.
Love myself is I've never been a fan of memes, like posting, but I love memes, seeing in your status.
Oh, I also want to see them, but I can't post
them. I can't post them.
But now, is it also because of the people we have interacted with that makes us...
Literally, yeah.
No, that also makes
us...
We
got exposed early before we got spoiled.
Yeah, but that also makes us chunga what you're posting on your status. Like the profile you have out here.
Literally, it was not the...
Like right now, you can't post.
If I can compare myself to where I was, like in posting memes instead of, I don't even have a fan of memes.
No, I'm not
but
talking about memes.
But I usually posted what I posted in my status.
I'm talking about things like happy birthdays, things like.
I usually do so, but you know, you are doing so because you are trying to compensate what somebody had done for you.
Yeah.
That means your status, and you might tell you like there's a time, like I think from date 5. To day 20. All my friends were having birthday on each day. So mpaka my status mpaka mtaka niuliza. Ai.
Mse.
Kwani status wako watu wanazaliwa wote. And it's surely in September. For September, I have friends who's born first. I have second
time. September 20th.
Fourth is my birthday.
Do you want to know why? In a conception, your February Valentine's Day.
I think so. Like, eh, I'm going to
do that.
My birthday is on 4th September, 5th. I have at the 12th. I tena kwanga niko na watu 12 pia niko na watu US wa 21.
Hata February pia wanakuanga wengi. April, February na September. Kwanza April
ndo wengi.
Ndio nakuanga wengi.
Eh, wengi sana. So mostly I usually did those on my status. Nowadays status zangu ni only corporate gigs, only corporate.
Same. Okay, things. I will still post family because I don't post family sana on Instagram. So for me my WhatsApp that's but now
no, I don't even expose. I think I post my family only maybe when they have we have a good picture with them.
Eh?
Or maybe it's my father's birthday.
How many Father's Day?
Because my dad and I talking post Father's Day.
Eh. Ana furahi sana.
Like I think anapendaga kupostiwa tu year Father's Day.
Oh.
Kwa sababu I'm posting hivi alafu namtumia tu kadha wa pesa hivi. Na sasa tena pesa. Mtumia tu hivi.
It's called adulting.
Yeah, anaonanga by the vituka hizo pia ndani ni kamkujua kumbe birthday is not like just wishing your friends, like you can even send something to your friends.
Ukunitumia unaweza nitumia sizi mind
kasi kukutumia
ukunitumia imagine
uko sure
eh
kwa guess you lini pasa wrong time
likupata lakini usimesema October pesa imeingia vizuri unaweza tunaweza refund namba ni ile ile haijawahi change
hata waibiki hata October yako hata umekuwa mzee kidogo ya next day ifike.
By the way,
so like nowadays when I'm unona sai sasa niki compare when I was in 19 celebrating my birthdays to now.
Uh-huh.
When I was like my birthday ngiko last month, I did just post a picture of mine with a small caption too.
I went all out to screenshot here.
I was so tired from trying to post because I was like, why are you doing this to me?
Why are you posting me?
Maybe and then if I don't reply your message, you talk to me,
actually, on my birthday, sikuona because I have like 1,000.
But they're going to reply, yeah, stories.
Exactly. Yeah, sasa imagine, sikuona any status. Nilikuwa najaribu kuona ile yenye iko na kapucha yangu hapo mwisho ndo nijibu hiyo. Bali niko sure kuna watu walipost
na si. Na kaendelea na memes. Sasa unaona mtu upatanga nimepost kama nimepost mtu haraka. Mtu ata notice you. It's the only status I can post.
So that isikai ni kama mimi ni mtu mbaya. Sija kujibu. It's just that I can't. Ebu ona, let me give you an example of my status. Ona? We are not done. And then considering on your birthday you always have a lot of things. Mimi sijui mbona ina coinciding na niko na
vitu mingi. Kwanza zimeni surprise.
Eh?
Kwanza hiyo sekunde unapata sijui. Kwanza there's a time when it was my birthday. It was on a Sunday.
So
siko najua hata birthday yangu like the previous day tukiwa church. Ndio church number mimi ndio MC next week Sunday. Ndo sasa ndo nakuja kufanya kale napata akai birthday yangu kumbe ni hiyo Sunday. So imagine the whole day Sunday imefika. Na prepare kwenda kwenda ku embarrass family ama kushine uko mbele. So it's my birthday. So what I did, I just did posted myself like it's my birthday. Nikienda church I think about 10. I think it was upon 9 nikienda church. Oh my God, masimu zilikuwa zinaingia.
Na uko church sasa hiyo.
Zilikuwa zinaingia na church zao chagos na shaka kitu 1-2. So zimei church imesha 1-2. Nimeenda home, nimeenda kukula, alafu ni charge simu, imefika jioni. Mpata hata una reply, so unajua niko na WhatsApp original. FM WhatsApp. Kuna mtu alikupost hata akadelete, but you can still see ya ule alidelete.
What?
Hey, like sasa people don't want to expect you post to mjibu that time. Thank you. This year now.
Those expectations.
Ninge pita tu nione status yako tu, I last reply. But the friends, but now, relating it to friends, now friends, whatever friends, I can borrow money with. Like naweza kukupigia ni kwambia join side ya 10,000.
I know.
But vile siku nikioko ni kwa number 50 bob, 20 bob.
But also is it unajua mimi na kuanga na specific people wangu wenye tunaomba nangado.
Mimi want to borrow my friend money.
Mimi kuna watu siwezi pay pesa tena. I have seen it all.
My mom told me you don't loan your friend money.
No, me I have a friend like she's my god sister. akiniomba
alisema pesa ni pesa will ruin your friendship. No. So kama mimi na Capto hatuwezi omba na pesa.
So son, let me
show you. Don't have money, even try not to borrow
first. Let me show you Dylan. Mimi na yeye tumekuwa tukiomba na doc kutoka 20.
And she's your best friend.
She's not my best friend, she's my god sister. My mom and her mom are
friends.
Best friends, but her mom passed away anyway.
Mm.
So yeye akiata hata nikuwe sina pesa na aniombe thao nitatafuta.
She will, because you know she'll refund.
Ever. So
nasema, I have a friend who I met in campus who's size walking.
Uh-huh.
Anaweza niomba 3000 na anaweza mwambia kwa babangu na nimpe
because I know atarudisha. So that's my thing with money.
I won't loan my friends like wasi wa campus.
I only have two people. Mtu kama
sasa chibeka niombe loan, there's a page I know she'll return.
See, that's the thing. We have two people whom I know I can always look into them for money and they can always do that for me because I do not give out money. Heri to every friendship yetu yaribike, but mi pesa sitakupea. Because kuna mse, niwe nilikuwa nakwambia Ochechan, hata hana ibu namdaido, the first time, the second round, the third round, nimepea, na naomba tena mara ya nne.
Those are people who are just want to use you. I'm like,
I can't do this, no? So when it comes to friendship right now, I think I have become more self-aware and kuna bullshit says you take in with friendship. Now, I don't have that many friends. Like in my inner circle, ni wachache. Nikona acquaintances, nikona friends, but wale wenye ni yo right and right.
But in my life, I just always tell God, don't put me in a position that I'll have to beg for money. When I'm in that position, just... wacha tu niombe mamangu na anipe. Because I don't want to be in a position. Mm-hmm. Maybe those friends wenye tunaomba na pesa, maybe nimewapata kwa bad timing. They don't have money.
But you say. Hmm? You say, sina?
Yeah, literally they do say, hana. But as a miss, I don't always want... Like, mi kwanza mi sisi taka kukomba pesa lafu niambia sini. Unajua nikiwa broke. You know how broken is when you're broke, though you're so desperate.
And angry.
Unasikia anga unasikia anga sini unanembe sina wide and akutafikianga. So like, in a position like that. Nowadays, I think I have friends who I can borrow money from. I'm happy pia me. I'm in a position I can lend somebody money.
And it's siku something. Siku unanini
kifika hapa ramta neza niomba 5,000 and I just can provide.
And it's something that you've had to learn over time.
Yeah.
Sindio?
Absolutely.
Yeah, but money can really ruin friendships.
It does.
Now that...
Well, come in as a ruin watu. Mtu wa mitu. I had a friend ali. I tell you, I'm a bitch. Hatu wali kwa sani ya miambili.
Lakini...
Wala yonanga sijui ni yonanga to somebody sues... sijui someone sues somebody jwali. Sijui alikatadli ya deni yake ya miambili.
Me, I would sue you for my money, but see miambili. Something like 50 G's.
And I was like, yeah, okay, na mta mikusu na miambili ujwe. Hey, that's
money,
too much.
Money can break bonds. Money can do a lot. There's a friend of mine, we're mwenye alishinda kinyomba pesa. We're very good friends. And he was a toxic friend, but I kept on having him around until it got to that point for ya money. Nikasema, no, I'm not doing this anymore.
But miki tunagopanga kwa imesha ni kuomba. Hey,
lakini usikuwe tena muombi unaomba tu kila mtu like
unachokuna nasikuna watu kwa those type of people wanaomba 30 bob kwa kinaomba 30 bob kwa contact yake mzima
si ndio
liko na kwa mtu ako na pesa mingi.
Imagine umekaa chini tu unaona kole huyu mtu na jana kuomba pesa. Mimi yeah. Rasi shikangi za simu zao squeeze.
Je, unashika mbona ukimwambia hauna na unaona mnyima?
Alafu
those people are so persistent. Unamwambia hauna na kwambia hata uwezi there's a time mtu amenitext and then said 200 nikamwambia sina. Akaniambia hata so uweze pata. Kukuleza, what are you doing?
Please give me a break. It's like there's this group I'm in. It's called the Money Club. Na walikuwa naongelelea vile. Usinajua black tax.
Black?
Black tax.
Apana.
Black tax ni what you're expected to do for your family members.
Yeah.
So, kama tseme wewe mkona last born, wewe ndo unamsomesha, ama kuna kitu na happen home, wewe ndo unatuadu. So, this lady was talking about how as an African, lazima ukwe na pesa umeweka aside ya funerals na weddings. Kwa sababu unaanza kuingizwa kwa group. Mse anexpect, kuna wedding yake ya 800,000, that's the budget. But, ya anasema kuna 200,000, ninde mumchangia the rest. shamelessly. Na wewe sasa itabidi uingie kwa savings zako ama kwa mado zako utoe. Kwa sababu next time itakuwa wewe ni nini.
Yeah.
But we dem alikuwa anasema yeye aliacha. In that group, the lady who came and said, "Mimi, I stopped. I stopped giving them my money unless it is someone who we are first of all very close
yeah.
or I have the money at that point. Because hakuna vile nimekuwa nikisave kununua shamba and something has happened like your wedding. Mimi, why don't you just do a wedding for less people, reduce your standards to where you can afford
yeah. My mom always tell me, but by then my mom will remember a story of wedding like mm-hmm. people pressure. Oh,
don't.
Wedding is a wedding.
Don't. Imagine people will have fun that day. We want to talk in a debt casual.
I have a friend who was telling me, alifanya harusi at the start of this, alembea jamaliza the debt side.
Imagine. And you know, this lady was saying, her in her Russia, she only had 20 people. 20 guests only. Like, you know, people don't understand that these ceremonies inafaa kwa intimate. Ata birthday yako inafaa kwa your friends, your close friends. Sio mtu na demi yake wanakuja.
Kuna nikaita na sheria lafu kuja na sujia di cousins wako tumeza kosana wewe.
Me, imagine it's invite only. Kama hauna kadi utarudishwa. Because bro, you're not helping me pay for this. Ni mimi ndio nitabaki. Na it's only one day to please you.
By the way, and then... Hey, mina kumbia wangu sali nambia haja maliza kulipa bills ni kuzileza kuwa.
Imagine it does happen.
Kwenye ulitumia how much?
Unajokwa wedo unaweza maliza ata 4M. Iyo ni gari. Na iyo ni gari. Rather than that, why don't you just invite less people and buy with the rest invest?
Hey, kwanza wedding. Kwanza the part of food only.
And then you also expect us to kuchangia do. Mimi, I'm not like to. Inita kuchangia if I have. If I don't, bro.
Eh hey, lakini mimi na mimi nakishanga kama niko na lakini kama ni ila kutoa kwa savings. Tokosania
tutakosa na tobado. We can't do that. We can't do that. Now we even talked about events. Another thing that is different from when I was 19 year old, when I was 19 years to right now ni hiyo time nilikuwa na fear of missing out. FOMO. Ile yenye my friends are hanging out, watu walienda hawakuniita. Ilikuwa inanipea pressure dinaanza
kujiuliza. Kwanza zile color fest.
Kwanza za after form 4.
Wa. Na venye nilikuwa na kazi wa hiyo time. Unapara kapta na kutumia mapicha.
Kwanza kapta alijienjoy.
Ukijana
alijienjoy. Na alienda shule mapema. Yuhu ni mapema saa.
Adi akiwa campus. Ilikuja kapata hizo stories za color fest. Juu cultural weeks.
Lakini kapta alienjoy maisha.
Bili ukijana ame enjoy life. I think. Hei ndo maana mali yako sasa is done with all this.
Ndo maana ameoa, amekuwa family man. Amemaliza
kila kitu, ni nini hajafanya?
Enyewe, he has been in the streets, in the daggers. But, sasa mimi say, ay, by the way, I think on Friday, my cousins were hanging out. And I was hanging out with another friend of mine. Na wakaniambia si kuje manzi it's late and nini hebu nikamwambia tu let me go home and sleep
yeah.
I said I can't do this. I've had like, enough.
I think beyond the club is akwenda di 1 3 there's a time tungeenda club 6 ama 7
no natoka
kwa tumanzia sio ya Benida as wachata tukutata kukadia subi manzi ya Benida tumeenda kanzia 7 paka 9 tukasema ishiki tukaenda sio ya PK1
1824
I shaking alchemist like to end up kurudi shule 4 ama 5
na sayo me club hop from left one to another hey. to another
and it was like what but you should have fun before fiki age this stage where you have to go through all those
do that imagine in your campus ages
I remember nikipiga lecture brother wangu kwenye kwa mzo form 4 na mbona anga like ah na limit vitu mingi wacha pia yapitie but nitakuwa na much to venye atakuwa na do.
Okay, same thing. Me, I will tell you. There's this. By the way, kuna ukedi, kuna STIs, kuna all of these things when it's a pena ball. But I don't want to kazia you. Mimi siku kaziwa.
Yeah.
I don't want to kazia you so that wanze kufanya hizi vitu kiwa 30. Do them now. Do them when you're 19.
Yeah.
Because imagine saizi wanze kufanya nini. Okay, club hope you can still do it. Wanze kushinda... What were you doing at 19 years that you can't do now?
Uzo kala first.
Wanze kupigia dem for 5 hours.
Oh my God. Oh,
usiku. Wow. And in the morning, uko na ka, you have work to be at.
Mbaka, there's a time when I was in a relationship, nikiwa after high school. Kwa na pigia na dem na tumbeleshani, tuko tu one call to
him. Airtel.
Tuko tu one call.
Nimekumbuka niliwa inunua line ya Airtel juu ya mpoa wangu.
Si utoka, nakwambia.
nataka tu kusikia sauti yako unacheka. Oh my god, Kenya pithy times.
Lakini you've done the most, Dylan. Kuna vitu umefanya.
Mimi nakwambia nikiona mtu ana video call sasa niko zile za wa.
Nataka nini?
Ukuduzi vitu kitambo. My first phone when I was in high school, ya babangu. Nilikuwa na video call daddy na mabadem kwa Imo. You remember that app Imo?
I remember.
Tulikuwa hadi Imo. Like nikiona my cousin sana na video call sasa. Kwanza sikuze, people have a style of video calling, you know the earphones. So you know this cat thing, the earphone. Sometimes you kelea hapa kwa video with that cat thing. Wakiangaliana tu hivyo zile zao.
Kwanza alafu anaanza kujifanya kuwa anafanya kitu kwa tu ame relax.
Nikazola za keep it up child.
You'll get there.
Me, I don't do video calls anymore unless...
Oh, me, I do them.
With my parents and my mother and my siblings only.
Same. For me, for people who are outside. Like my
from oh, what are the control like,
yeah, I do that, but sasa una ni video call nataka kujua, please give me a break.
Para mta na ku video call huko sijui downtown,
mimi hata unanipigia kunipigia simu na unaanga simu hivi najiuliza nishike ama niwaache.
I don't know
but it's also growing up is we are busy. You get busy.
And I think that's a good thing, by the way, to be busy.
You actually do get busy. You've made a lot of things. Yeah, you stop idling around and you stop doing a lot of things. Like my thing, I remember when I was in Kampo, I used to go out a lot. I used to have so many unwanted relationships for nothing, just because I was not busy. I was very idle. But right now, you can't
mimi when I was living in campus for the first time nilikuwa na pressure kwanza ku change nguo daily like
na sio hata watu hawaja notice.
So imagine say unaweza vaa trousers 30 days na hata kuna mtu ana notice umeendelea
nguo, hata uki notice mind your own business. Akwani,
I don't even care, you don't feed me, you don't do anything to me. Ila kwa mimi nilikuwa na pressure kai niko na mtu akaingia even ile mtu akona steam trousers ragged. I must get myself.
Viatu zimeingia J4s.
Jordans zimeingia. Oh, kesho niko na Jordans pia mimi. Like, those pressure are necessary things.
Yeah, very, very. Eh, sasa yetu ilikuwa photoshoot.
I was almost going to photoshoot. Kijiji mzima. Paka sahi.
Nini?
Kericho. Photoshoot. Wakati ati kesho kina Dylan anaenda photoshoot. Watu washakupigia. Anataka ngapi? Kwanza those times in a high school photoshoot walikuwa wanakuambia ati lipeni 300 unlimited photos. Sasa unaitisha 300 kwa watu ngapi? Kwanza 300. Na tulikuwa wajinga. Tunaenda tunalipa pesa mingi na hatujui kumbe ni humsa na benefit.
Sana.
Na anakuja na watumia limited pictures juu na ni picha ya watu. Watu wenye mko 40 na anatumia picha limited ya watu 40. Na hizo picha tuna ametuma sijui kaa.
Sasa yeye umepiga kwa barabara.
Kwa barabara.
Kisumu Road.
Kwanza kapto na barabara. Hey. Photoshoot. Lakini photoshoot. Kwanza tukiwa high school.
Yani ilikuwa high school.
Unajua the first thing yakongelewa ati wenye watu sasa wenye hiyo photoshoot mlikuwa mnakapo. Ati hiyo.
Na wase wa Moiti na Sauce na Kipe. Mademu mmeenda hapo walikuwa nakapo. Kina Salmat. Na ude, munajua Piera. Uloi jua the friend yetuwa Piera. Alikuwa one of the... I forget the name.
In Sauce?
No. Alikuwa... Usually, alikuwa na basket ya blue na white checked.
Basket ya blue na white?
Usidhani unaweza mjua ni watu...
Nani Kericho?
Kericho. Alikuwa, ya ni mtoi wa... Ya ni mtoi wa celebrity fulani Kericho. Anyway, what was I saying? O sasa, yetu, mimi photoshoot era yangu ili nipata Kampo. Because nilikuwa na kazi wa high school. So kufika Kampo...
After form four,
mi nilikuwa busy. Kwa atafta
no. Mekanisha plani ya photoshoot after form four.
Anyway, ukituonyesha. So, yangu ilikuwa tukiwa Kampo. Na sasa zetu zilikuwa themed. Vintage.
Sidiyo. Paka tunendadi zile za. Meaning ya photoshoot paka mneke zile za suffering. Mtu, kwa za yangu nimepiga picha kwa nilishika. Mwambia lero, hivyo, achari kuhenyesha. Ati torture, imprisonment, liberalism, zile vitu za history.
Wah, finish finish me already. I can't do this. You, that's not legal.
I have done, I think, everything.
You've like, gone in the gutters.
Like, I don't know even what I haven't done.
Sasa yetu ilikuwa tu black and white. I'm a yellow mustard something. I jaribu kutafuta hizo mavida, mapicha. I think that sisi tulikuwa nazo. Kulikuwa na official. Unaonavanya cultural weekend. Mna dressing up. Hivo sasa sasa yetu ilikuwa hivo. Ati suffering.
Sindiyo.
Nini diwala mulikuwa watu wa Facebook crying with 11 others.
Sindiyo. Weta ni kuonyeshe yo picha.
Wow, look at us now.
I have done everything. When
and
I
you
meet,
know, it's because, and right now, yes, you will go and pick a picture, but you want to waste your day kusema leo nisikia kupiga picha.
Like, unona tulikuwa tunapanga photo shoot kiwa high, after high school, ama tukiwa high school, a whole week. Like, iyo ni kitu, kwanza ina trend kijiji mzima. There's a time paka chief kwa kwetu alikuwa na, paka chief wako alikuwa na agepata mkiwa kwa group ya photoshoot anatupiga.
Mbona?
Siju, ilikuwa inachukua, tulikuwa inachukua adi watoto. Umeachua mtoto uchunga home, nena na ya adi, photoshoot.
Oh, no,
wana photoshoot za kapto za njia.
What? That's legal, it's not supposed to be out there. Like I'm trying to look for hata mimi your picture ni kuonyesha because we hata mimi nilikuwa kwa girls. Kwa the girls.
Ndoi.
Kai.
Yo sasa ilikuwa safari.
Uyo ni nani? We uko. Are you here?
Si ni ume ni menyongwa.
Uko.
Oh, not this. Kani nilikuwa mdo gazi.
You guys.
Nilikuwa after form 4.
Don't worry. We will post this. Ngoja uko wapi?
Kweni huyu ni huu? Umenye nime point na arrow?
Uniwewe aje, Dylan.
Kweni unioni?
Uniwewe aje.
Kweni uwe mini ni mimi?
Ah, wala, echa jokes.
Chani kuonyeshe basi. Uwe mini uni mimi?
Okay, zangu zikuwa that bad, ona.
Gai, chani kuonyeshe zigine. Like, uwe mini, hii trouser ni yangu. Sijui kama bado nikona photoshoot ya hizo picha.
Are you serious?
Eh, nakofia, ilikuwa, hii photo shukosa nilikuwa ni mindo.
Oh, ndio yetu, hii yetu sasa ilikuwa ya denim. Guys, tutaka hizi mapicha on Instagram, muzione.
Kwenza nakombia yangu nilikuwa tulikuwa tunaipanga, wacha
nikuwa. Yetu kwa denim, ndio hiyo mtu, kila mtu na mpua wake kwanza.
Sunona, sunona.
Siwone, kila
mtu. Usa sunona hii troza siniyo nilikuwa ni medha iso. Nakombia,
Wow, we've done a lot, we've done guys. A lot. But it's beautiful to enjoy those memories.
It is, eh.
I sasa yangu, after high school nizi ndo zilikuwa zangu. Wa.
Wana zigiru.
I siya juzi?
Ini ya, I think nikuwa from, siya juzi, like nilikuwa second year, I think first year.
Oh, I think niliona hiyo picha uliwai post somewhere.
I think nilipost Instagram.
Niliona anga. Haya, what else? What have you not talked about? Oh, haya. You see how we've said we are very busy. Me will not lie to you, nalala 12 hours a day. Nalala kama mwenda
wazimu. Like, there's, nowadays, there's a time, like, when you don't go to, you don't, there's, unajotiko wadogo ili lazima tingenda town daily. Nowadays, you go to town and you have town something to do.
Nini.
Mineza, naweza kumbia, naweza kakwa nyumba, the whole day too.
Mineza, sasa kakwa nyumba the whole week. Sijafika town. Kwa sababu, hakuna kitu naenda kufanya. Sambona niende. Na nikienda bado kuna pesa itatumika. Bado naende nikuwe inconvinced. Inconvenienced by watu. Aye, you just decide no.
Nayo, by the way. Mimi, like, really come to realize, like, just do what you have to do. Like, because mama angu aliniambia kama kitu ikuletei pesa bana na unafati wende tawa nayo wacha tu. Wacha tu.
Unaenda kutown kuru na utatumia do kufika huko.
By the way, unatumia do.
Na lazima utakula.
Apana, by the way. So, this life too.
Mimi actually, I got to a point that nina combine shuguli zangu za town to one day. Kama kuna chukua kufanya Monday or na Tuesday na Wednesday, nina ziweka zote on one day. We restructure when the day comes. Haya. What else? What have we not talked about?
Let me see if there's something in this
one. Expectations and...
Of the future.
And dating. No. Dating and expectations, like right now. And when you're 19.
Whoa.
When you're 19, your expectations were kupostiwa na chali yako.
expectations zilikuwa tu ho. Hang out na cool friends.
Oh no, just easy expectations ni marriage.
Marriage pesa like
gari.
Ni vitu kadhaa tu
za maana. Kwa dating, alafu saizi bado mnatupea pressure ya suowino. My friend, mimi nataka kuniambia nini? Yes,
so hino na ina kwanga ime hit deep.
Ah, mimi mniache. Uta nipea pressure so, wino nipe pressure ya watoto na marriage. Considering now that how many friends we could I do?
Niko na picha yangu fulani nikiact, niko na sikia kucheka vile nilikuwa na kazi di milkman.
Anyway, tumeenda how long? 53 minutes. Yeah, we're not badly off. But there's a lot that has changed. Even how I used to ndasemaje, how I was self-aware. Then I did nilikuwa na confidence issues and
hey, big thing nilikuwa na sin nilikuwa na confidence before than sahi.
Yeah.
Kwa jovenia isku nilikuwa na confidence.
I mean nilikuwa na confidence.
Stage fright kwa ikuanga nayo. Sasa nilikuwa na stage fright kidogo.
Ah, lakini wow, wallahi.
Tried to stage fright.
Lakini can you when you're in high school ungeweza ungeweza approach corporate?
Corporate like.
Like kwenda kupitch a proposal.
Hapana.
Eh, yeah, that's what I'm like, talking about.
Oh, yeah, 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 yeah.
You can speak you can sell yourself.
I can literally I can sell myself. I can just write about myself. Una job ide kulikuwa na zile za if you can't define who you are right now bado uko mbali. Hey. Like, I think you can't define yourself, then you're still far from.
And by defining, they don't mean that what you, like, where you're from, where at you your from, name, like, when who you are you.
Like, I think it's really cool. I think you're going to camp your youths. Then you call who are you? Because it's like, I'm dealing with
that. Don't tell us you're an engineer.
Don't tell us your name. Don't tell us what you do. Who are you?
Who are you? Say, if you're a vibrant person.
Hey, like, explain yourselves. Don't ask you, when I interview you, my boy, we've received your documents. Explain yourselves.
Because you can't tell them you're an engineer, they know.
They know, they have your CV. You can't tell them your name, they already have your
documents. Already have it. They know where you're from.
Yeah.
Now, more is there more to deal than just the name, than just the journalist,
yeah,
and then just where you're from.
Yeah, that's true.
So, such things, it even got to a point that my friend was telling me, speak to yourself in the mirror. Like, tseme, let's say you're... you're from corporate. So if I'm about to meet you guys, speak yourself to the mirror as if you're speaking to them. Learn how you can lower your tone. Learn what you can say. What not to do. Jukuna hizi vitu kama kuslouch, kama kuavoid eye contact, things like that. Yeah. That I did not know. But it's really a big deal. Jua investors who wanna vitu kama hizo.
Those guys when say I'll do your social media pages.
Hey.
That's why I my social media now pages, I don't do anything. Silly, I don't post anything. I think Facebook is a wrap in my life.
May I think I'm supposed to delete my Facebook account, Joe?
Absolutely, me too is a wrap.
Same.
I think I'm not so vibrant on Twitter, it's only Instagram.
Okay, for me it's Instagram and TikTok, and I had to sit down and regulate the content I put out there.
Because I had nowadays, those guys check until your social media pages.
Because
you go for Dylan, an interview in embassy and they check your social media
because
pages.
Dylan, imagine I want to invest my money in you. Why wouldn't I? Mimi, if only if I am about to date a guy and I will. Hey, Mimi nitakuwa DCI. Nitaenda huko huko chini.
Unaona kama alikuwa na posta kiwa number 7. Ujo huyu, hey, this is a drug.
This is a lost case.
Niliwana enda chese pesa.
But this is something. If I'm going to invest my money in you, I may will do my due diligence.
Yeah, absolutely.
I will do everything to get to know who you are. At our wazazi wako, at your friends.
But that's why you have to know someone's background before you decide to do everything.
Before you decide to do anything,
just keep the stories out. According to you, it is your most, it is your most.
It's your most.
I think in Pakistan, because it is a way. Didn't you do your research?
Didn't you? Kwanza marriage. You know, Johnny, come up. Kwa ni marriage kizi ni nini?
Unajua the way I call me, I just love Akothee so much.
Lakini Dylan, kwa ni marriage ni nini? Unajua watu
wana... But sasa unajua wananza kutushtua na hii marriage sasa.
But I'm even wondering, what is marriage at this point? I don't get it.
If you guys can marry and then by in like 2 months you are done.
What do you mean? You're on your 8th husband. Lakini wewe, by the way, unajua Akothee alisema she's gonna sue anyone who's gonna talk ill of a brand. Hey, I don't have the...